I thought I'm gonna have a peace of mind. It's a new year and a moment time. You're all ready for my woman. As I promised, you need bella mami. Sini nasiwe unga chinje so. Well, double crossing a winner so. Funny wash, yeah. Mama tenge kana ma. Ina kuwa kwenye enda ma baby. Sini ende lela. Nina endo pango moyo. Sini kalili la baby. My baby. Ninakuza kweni enda ma baby sini endelela. Nina endo pango moyo sini kalili la baby. My baby. Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Ona my dear, kumbuka ya jamaa yangu my dear. Pamenene nzoye nda my dear. I told you baby mosambele mtu wina. Ona my dear, kumbuka ya jamaa yangu my dear. Pamenene nzoye nda Ande kumbele la mbele la kwako. Ona kwa niletelela wati mogu. Mutima chini baba wanbo. Hello wanina endo dhulu kushila ndiwe. Ma baby sini endelela. Nina endo pango moyo sini nkalili la baby. My baby. Nina kuza kweni enda ma baby sini endelela. Nina endo pango moyo sini nkalili la baby. My baby. Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Nanga why you wanna cheat so? Why you wanna cheat so? Joe Banks, Joe Swanks, Chisamba Lungu, Lean Nice, Sister Perry, Double G, Mwila Jimimbi, Cliff Mpali,
Zambi's Blog.co.
Read it, boy!